najimsafi.com.
Pull up. Mwanzo mwisho michaka michaka, kuna kuchoka wanangu pull up. Ndo maana sometimes chui, kuna muda na kuwa kundo. Na kama ulikuwa ujui tumekuzwa na meta sio form 4. Ndio maana nikiona mtu anakata tamaa nampiga kofi. Sometimes nakuwa kajambazi, sometimes nakuwa kama pot. Leta stories za kazi ukileta majungu na kwa robot. Ndio maana naheshimu hela, naheshimu masela room niko jela. Walozani kwamba hii ni movie, wambie bado hii kwanza ni trailer. Tangu lini uko na mchumba chumvi anasikiliza Liana Umbrella?
Ndio maana tuna pull up. Ndio maana tuna pull up. Ndio maana tuna pull up. Ndio maana tuna pull up.
Kanyaga tuende mwendo mpela. Ugali mendele kijela. Msue mwana yani msela. Asione kama unamkela kela. Stot bera. Ni muda tu kusaka hela. Atunaga time kumbwela. Tunataka mkubwa kafela. Tafutaji
achoki.
Membelezaji
afoki foki.
Namkatishaji
anyoki nyoki.
Mzamiaji
atoki toki.
Kireje baba bata kwenye utata, kwenye giza washata mwanga tata. Ukishindo pige baba singata. Wananipata, niko na mtafya. Wananipata, spru papa. Wananipata, spru kaka. Wananipata, spru
raka. Tuna pull up. Ndio maana tuna pull up. Ndio maana tuna pull up. Ndio maana tuna pull up.
Ndio maana tuna pull up. Hata tushinde bila kula. Nasaka michongo kwa kumiza ubongo bulanga tamedula dula.
Acha unene mama fanya kazi. Haijalishi mtoto mama washa kazi.
Hakuna kesi na pita lesi na mada kesi zikuwe pesi afu mcheshi ni cheki fest destin diki vesi yes na kuwa fresh kwenda na bless lord is messy atoto pesi jengaza messy afu mjeshi na wapa stress jis na saka cash east hills in the west kukata tamaa mwiko I'm telling you my people. Hakuna kulemba mwandiko kusaka mshiko mpaka maziko nikizipata shisha makiko kupiga madiko diko mambo ni mputo mkwito mana hizi za jasho sijashinda biko.
Tunajua ukipull up unaondoka na kijiji. Wanangu wana pull up na kuondoka na kijiji. Shakufiri ana pull up anaondoka na kijiji. Niko na mtafya tuna pull up ili tuondoke na kijiji.
Ndio maana tuna pull up. Ndio maana tuna pull up. Ndio maana tuna pull up. Ndio maana tuna pull up.
Yo baba. Yo shut up my nigga. Choco boy. Yeah. Hey yo Covenant tease. Tease at it. Yo shut up my bro. Yeah. Let's see. Pull up. The maximum boy. Boss Kija Luba. Yo. Big Bello. Nanda boy. Oi. Next boy. Oi.
Shut up my nigga.
African South.